Nela mabebe kinako haso ni player fokasi kutia kona likabania but not koni siya ni vatakula ni wena notes that share trust the process manyando akalusia eka kina mwagia eka balansa matia ono ni la pili langa kwa tuma peace wake cause anilatina za kweza overtake
you make it way
Man Zambia, Mickey Mickey, TK Mick Rail, yeah, it's his day in the beauty. Hey, your Jab Mog, Donny B, hey, your Jab Leg, J Dizzle, J Jack, Kalisha Miko,
Tyra, on the beat.
Downloaded from westsidemusicblog.net.